n'abavandimwe bashobora gukorera imana zibiri cyangwa se abami babiri ku mwanya umwe? Ese ukunze imana cyangwa se urayanze? Uko ubutumwa bwiza bwa Matayo buvuga sura y'12 n'umurongo wa 30 haravuga ngo, uwo tutabana n'umwanzi wanjye kandi uwo tudateraniriza hamwe arasandaza. Muvandimwe, ntako umuntu yashobora gukorera abami babiri. Rebe inshusho y'17. Nuko iminsi myinshi itambutse hima umwami witwa ngo ni Dariyo. Umwami yanejejwe no kwizera kwa Daniyeli kandi n'ukuntu yiringiraga Imana ye. Nuko kubwo kwizera Daniyeli, iwe n'abandi babiri gusa abahereza ubushobozi bwo gutwara abandi bose bari munsi ye. Umwami Dariyo yatekerezaga kugira Daniyeli uwo munsi iwe kugira ngo atware abandi bose. Uko abo batware abandi bashaka ukuntu bashobora kurega Daniyeli hejuru y'uwo mwami Dariyo. Ariko babura icyo bamuregera icyo ari cyo cyose kuko yari umunyakuri. Nibwo abo batware bavuze ngo, titwobona icyo turega Daniyeli ku bindi byo ari byose ukuye gusa kuzerekeye Imana yiwe. Nuko bagira itegeko basanga umwami Dariyo baramubwira bati, ushireho itegeko riturutse kuri wowe mwami uvuge ngo ntiyakagira umuntu uwo ari we wese uzosenga iyindi mana cyangwa umuntu uwundi wari we wese mu minsi 30 uwo nguwo azotarwa mu rwobo rw'intare. Nuko umwami abona ko ibyo ari byiza nibwo yemeye abishyiraho ikimenyetso. Ibyo Daniyeli yari abizi, ariko ntiyashoboye gusenga umuntu, ahubwo yari azi kuko akwiriye gusenga Imana gusa ihari. Kuko yaramenyereye, yakomeje gusenga Imana gatatu ashima Imana no kuyihimbaza. Nuko abami bagenda basanga umwami mukuru baramubwira bati, Daniyeli we ntiyubashe rya tegeko ryawe.